abamu ku balamuzi entebe y'eggwanga ennene bajunguludde enteekateeka eyanjuddwa Paalamenti gavumenti mweyasabidde bajongere ensimbi trillion 8 ziyambeko mu kuddukanya emirimu egy'enjawulo. Ssabbiiti eno Paalamenti yayisizza ennyongereza ya trillion 8 nga zimu ku zo zigenda kuweebwa akakiiko k'ebyokulonda kasobole okuteekateeka akalulu akayonjo. Wabula abamu ku bavuganya ku bwapulezidenti nga Joseph Elton Mabirizi wa Conservative Party ng'olwaleero akalulu agenda kukanoonyeza Masindini Nakasongola agambye nti embalirira y'eggwanga tekyatunuulira kubuulula bannayuganda kyokka ekolebwa kutuukiriza bigendererwa by'abantu abali mu buyinza.
Bw'oyogera bulijjo ku budget y'ennyongereza oyagalayo ssente z'ennyongereza ziteekwa kuba butitimbe eziyitiridde okukola kwa budget kukyalina amakulu kati awo wetuyitira bonna abavunaanyizibwa kukola budget baddeyo buto okubaako ne bibeekenneenya kubanga buli lw'okola ennyongereza esukka kitegeeza nti budget tekyalina makulu